Fashirizu wa mumara rungu Amakosa nda yemera babarira Sinari kubu mwemera wakayira Kuchunga kitama ngachunga nirira Burja byara gatara karimu nijima Urakumbu we wakumbu we na bumurugu Awamuri matuwa uteya kanyamunyu Nabuza jomita mbura na omera Nabuza hunegama mbura na omera Kwanyukuna yurukundo Au kosa gatu kabudu kumali nungu Ninginyama yumu Wawinari niteguriza byara kuko nangu Aya sinana niwe gushinga mavi Ahubwo wananiwe kumenya ukuri Urukundo rwanjye se rwari buriri Twari bamwe tutari babiri Iminsi yicuma Sinakurekura Sinarota nkubura Sinaomba wunguka This ni wibuka Ubundi ni buvu Irimo wenyabu Ahone ninjye wivuna Amakosa yanjye 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 Sani wakumai Dashima mama wawe wakubdai Kiri mchisi mjaki nisi mjoni pingai Masi misi kubitejereza mjabakami Baby Kabi izi na meni nyubufu Baby Shiri miti mamu vitu Business akona lishasha Mbae ngumi saza wakwa mijijikamba Kiru kangusanga Aburu wantanga Jibu sayontanga Ama uwa ibara Ama uwa ibara Aburu watanga, jibuzi watanga Hama uwa ibara Hama uwa ibara Misi yituma Sinakure kura Sinarota mwa